Remember where you got it first. www.djericom.com.
Owai, onusie mugole kutwasula omukago mwiti. Iyo iyo atola baba de chikali yo munjo. Yangola be. Chichi jo mbichile no munjo. Omukola zala tu bwana mukaga mwiti enemu. Bikana ne nyu atu yako.
Ko bwana mukaga. Buli kama ne nyu atu yako. Abuyosa.
Uno jango mulaba abuyosa bulikana ne nyu.
Abai na baba. Na baba bere mukaga. Aya.
Wazi wa mwasa Mombasa.
Ewe Mombasa.
Aya. Omusuku wakuye simu agambi akute mwaka chaka kuchale mbele jireke na jisanga
kachaka lano
owange mzei onaka wakenda kapalo cho anti mulengere
laba mzei wasa ule mbalika ayakala musuku wema mkambi akute mwaka chaka lano ayayayayayayay mulengere katonda wangu Seruganda temunde kakabikano enebwe munaduka ekini terijukwa
baliba batugamba lekasama isebu riyekubo yabe sabina tubaduka obange kini wamwe tonali manya kati wekanye njogera yese golaba wali wezi kambo byakambi oli mutufu eja byakambi musosi babisaba omutima kwa kosala wanu atamanga masaka sake kama nyinge kasula yekano musota omwele jaku kwangu ya katika chasere yeru kaulisa
Hey, ebintu oyagala bingi ebinne bingiamu
anti webikule makambe kako wesale
lwaki wenali okuwasa tewayogera kyolikiri nekuleka nfuna okuwera
okutule wansa okuganda pavula ate ngaoyabuloka ngaowenamutale
namunkyalo otegeeza kimu okukyogera
laba omusimu gwajobo gyakola yanguwa magizi njagala osimbeku musongofu ate ngaosimba ku musabosi nenkalu
banange jajja muleke emiko nammwe oba omukazi tukuba mukube tumukube ekyo ekinasinga lwaki jajja temuleeta migo
badde ngukubye
obadde ogukubye ngaoveyombi mwanyi
tekuba kunsumatuka nekuduka mbadde wabula muzzuku
kati
nesiga
ogumye jajja
ena kutegera wano
tulaba jajja gugwe mabega
muzzuku mpiteo
ate gwakutya omumulongalula kati bannange nanga amagulu getuze sikyagenda bannange ndakola ekikatonda wange owe ndeka mukazi wattu lekalekaleka nakwewasiza akati amagulu getuze gasibaganye mpolera sikyagenda nkole ekinyabo
bukabuka bweddeene ekinyumanyuma ate nja kusala ekimiro totunulira
maama wange byonkozesa binnemyebaki ndekanoogenda nze mbeewo nfuna emirembe
emirembe gyotikiza sinagiraba n'abantu menda bakandyekunfuna ekitogo
kati nno kyosobokedde okulyokola kwate yakuleeta gwoba olya mukazi wattu
obanga ndijjajja wakusalira nnyoko kati nzenkulaba osaana kuba mutabule
okutabula engeri kyokola ekinyabo
yagala nkutabula otiikekunywa omusaayi
omusaayi gw'omuntu okuba mwawufu tebakunywa batyo batya otya namutale
wenkulaba ndabawedde mu kufa kati
okufa kwompeta obulidde wa mukazi wattu ndabanzikiza abulidde ludda wala watulekete ekizikiza ku maaso jajja banakazizimuzuku azizi
ndyeno mukipipa
ate oli mukipipa gyowekoze gyokulabireeyo
nkulengera nkulabira mukipipa
nokutunulidde mwenna mundekere gyekatisigazezeka
tukuma tukumaano mukipipa tofaayo
tuli ebyenda binkankana laba kaba ezinetoloola olomusambo
jagaledebezamata kapa biri
agacaga kapa edebe biri kacinyenda kugajjawa wamma abasajja kyeŋŋamba mwewala ebino damali nkusigula ekyoziramu okukinoganya bavubuka ndabaabanja abawasawasa temugwakukyamukungu ekyo kyekyo kyolaba obwedde tudde munnange sinakulaba akibunguse neŋŋamba otusonyire
omyawamba tewajjajja esekawengene babanga musoseyo nayo nja kutuukayo ninnya omugongo gwetaaga gonyawesula akaliba akatubuse ensumbi sinagiraba sigidde kuddiba eryato lyamuzolaba ennyanja ndisomose wenduse kulya bitega emisamwa musosoja nagyo gikulindiridde n'amakoba gemmesa bye ebiba bantumye ebbere ly'omukadde ngayali namagoye
katonda wange kaki bansaba amabeere g'omukadde nga namagoye nze ngenda kumujjawa yarabi
badde kulugumya timba akabanga embuzi emisamwa musosoja nagyo gikulindiridde n'amakoba gemmesa bye ebiba bantumye ebbere ly'omukadde ngayali namagoye olulimirwentale n'olwannawo oluvu leetabye egambye omusozi babisoba
bannange enfudde nze ebintu byaŋŋamba sibitegeera obadde kigwe mukazi gwe nvaako baganda bange ebintu oyagala bingi ebinnenenyabo
anti bwebikule magambe kakowesa
maama wange byoŋŋambye sinnabifuna namaago yambuze bandeetenze byendaba maama wange byoŋŋambye sinna na bifona na mabo yambuze kande tenze byendaba
gizeko nyingire lubuto nkuso yeso ye akino yangu wajatula bade tuwena
akachoro chama locha miesi na kumanya mama mfuka mideni ambato ntuka kachi wachi yosale sente njapu ziweza na yeshe pere no mchima olwa yaba
olwa yabo teke sajimu kuchogera tula wasao nezikono jiwavu ye emitwalo kwaka na mwendo sole koka jiwo tuteto setu kwa mtualo mkwaka la wano
mtualo mwengu kuo tusegulire
zirete mkwaka le sikate kumo kutano
basiru vanda muyamba kapo kakano penatu esonde mpewele mpone chirego misambo jaka la sento uruta liruno musonde kumo mpongo nana jaku ziweza banami mwani sonde kumo kusete katono jacha jacha
wani mzuku
banda imutuka kumpi mleche migo mumu waka mbukule kukubi
yes chasula msambu wakati mbitu kuse
kachichecho chila chibanda
zenyeze nagambia usitia kusivira ubi yangi
banda kawari chacha mwende se mbanga
kwekule se mbanga
kachonda wangi nika disente ngeja kola nchoku zifuna kiarabi disente zisomete banda imusonde sondeko ayayayayaya teka kusola lulimi ocho labo ulimi vununangu kabiru kwenye usisengi
Sindi siwa zo mkwara mungu zivara Zabie mchitanda wetu seka labuse Uwe mutano lonina nita wano Nkubeja kutonya no mulironga kwekoleza Ateto wa somla la pako lorifa Okuja konze kola bako bayi mweraba
Ayaya Angambi siwa zangu mlala paka lunafa Kachi ye mkazi ye koyo Ye mkazi ye kaye koyo Anakuma miyake mekanze kuma ajeno msambo mungu Oba mama wabana jekwe na boba Oba ni andavira kumama wabana jali ya mugamba akomeo Njina wasa msamba kumbijiri ya mungu akomeo na musonyi wa Yonami ya kula musonyi Manya naga asonyi we Ayaya Wama wasajja chengamba mwe walebino Jamali kusigule chonzira mungu chino ganya Babugu kande babanja aba wasa wasa Temuguwa kushamu kungwe chuche shosholaba Chue inza kulaba kuchino ono seya kachi Habangi mwepo ketu one boku vietere Kachusi ya kuseno nye visa kulaba Sima nye wapija ngeze zichute weze chu Yepere riomu katenga ya limna magoye ha Bani nange chukujuku Olulimi ruantale nolwe na olofu Kuziba mwenye ajambi sande woku vijayo Olulimi ruantale nolwe na olofu Kuziba mwenye ajambi sande woku vijayo Jaja, kukende babili ye uo
Neda musukuru Neda, zi wange toja
Nani, nao mchua wangu wani olibi waya kumalika kenda na awe wangu
Babu,
omukasa
ageze
Hei Agami mbundo siwa sangu mlala paka kwa
hindi Ewe laba nafe tukule seo
Kachi mwenye simu banga Kakachi nsigate mupanga sina bimanya Mama wabana kwe kwa mawotu kumbire Kakachi nsigate mupanga sina bimanya Mama wabana kwe kwa mawotu kumbire Sigate mupanga sina bimanya Mama wabana kwe kwa mawotu kumbire Kakachi nsigate mupanga sina bimanya Mama wabana kwe kwa mawotu kumbire
Remember where you got it from www.djericom.com